Amaji darbe fonkolcha ango Burkina Faso ke sattira watame hordofu dani alabar rasha mullachature. Birra darbe kesa surri bahetoko. Lolton Republic Africa wala kesa Central Africa Republic yemu civilota itisan akalolton rasha dudadube isani jiran mullis. Ragalen kuni mallatto mullata hirmanna rasha isa arti Africa irati dabalad ufe kan agartisanuda. Presidenti rasha Vladimir Putin ya irasha fi Africa isa barakuma lama fi kura sagal hoggantota siyasa fi dinagde hirmachi sirratti imammata ala biyya isani kesatti African akadursa kabdu ibsaniru ya ichi michoma rasha fi Africa kesatti malamari hara akaume waligalte ragenyi raje chudani dubbatani turani Putin ya illa mafani onkololisa kesa St. Petersburg kesatti tasifamuda fi karofame innijal kaba andara galana gurracha ratti kanargamtu magala sochi kesatti tasif fame diplomasi akasumasi waligal teme shawarana konna energy fi kanen biro dollar billioni hedduti tilmamamu maddisi sera jechudan dabani ay chekindese Roscongress Foundation jedamu imera Moscow firoma bara sirna socialisti biyotan Afrika walin ture isa bara kuma kuda sagali fi sagaltami tokko kase kufujal kabe boda ardicha gallakifte bate yero amma walit dufenya ala sana ture aromsu jalkabdeti rashan firoma imma siyasa fi dimota biro isa warren biyotan lita irratti tiyefatanin ala kantae umudani Afrikati devi ajirti University Seton Hall kesatti direktera qoranno rasha kantaani Maxim Matuse which yadakin nanin akana jedu
as did the Soviet Union before an alternative vision
akuma Soviet Union gochaturte amarashan biyotan afrikati filalcha dad e safijirti wanti ilalcha Soviet drani frasha mawal fakesu mormi biyotan litaratti kabanida
Babalechun milishota fintaliyota warren islamumma lallaban. Akkasumasi hoggorribiro Afrika kesatti heddummachunisa akkanoltoni rasha mila isani galfatan gargare. Hallikuni mali kesatti sababa jihadistotatini loltoni fransisi akkasenanu karabaner. Akkatintaltoni litajedanitti waranida bile umfasi agenda rasha akka olkau gargare. Kunisi warana umfa isa maka Wagner Group jedamu mbekamu isa saiba Vladimir Putin Yevgeny Prigozhinitini to atamu kandabalatuda Vladimir Putin daba umfa kanani walit dufenya kamini yu akka hinkamne himudani halaniru
It is not the state. It is private business with private interests tied to extract.
Dabati chikamotum mamiti kabenya umfa kanfedi umfa walin walkabateda humna energy okana nisamad disisu hojiwwan biroo kanneen akka warqeef dhakaawwan qaqqaalee oomishuurratti kan bobba'edha
dhaabbata qorannoo The African Center for Strategic Studies jedhamu isa qaama ministeera ittisa United States ta'e kan hoggananu Joseph Siegel yaada Putin irratti waliin galan
Every place we've seen Wagner deployed around the world and in
addunyaa dhaaf Afrikaa keessatti bakka Wagner bobba'e kamittuu akka arginetti Libya, Sudan, Mozambique, Republic of Africa waltaayo ilaalle humna diigumsa uumeda.
Akka siigal dabalanii jedhanitti loltoonni dhuunfaa warreen bitaman meeshaa raashaan hoggansa dadhaboo Afrikaa irraa bu'aa dinagdee fi kanneen biroo ittiin argattudha. Loltoonni kun warreen taayitaarra jiru gargaaruu malee lammiilee biyyattii gargaaruudhaafi akka hin taane kan dubbatan Joseph Siegel raashaan loltoota bitaman bobbaasuudhaan odeeffannoo dharaa facaasuu filannoo keessa harka galfachuu meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan bu'ii biroo argachuu fi waliigaltee dhoksaa taasisaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa raashaa akka tiksitoota sabaa ta'anii ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonqolcha aangoo bara 2021 raawwatamin irratti xiyyeeffate fiilmii The Trust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa Michu Putin kantaan Yevgeny Prigozhin malike satti barakuma lamaf didema fonkolcha hango warre rawatan akalol tota isani lenji sanufi warana rasha fayadamaniru United States France igaru loltonni suni warren Wagner group jedamanu akataan dubbatu malike satti yemusi mannal loltota kanafi tasifa mature alabar rasha aka afarsama ture fi dimana genya ratti akadiddan ummata muldate dubbatu niagel bakayo Ogesi siyasa Paris kesa jiratan. Jarmia miti motumma African Security Sector Network jiramu isa imma hakafi nagenya irrati ojjatu kanoggananula. Akana jiru.
2013, the Malian population were enthusiastic.
Barakuma la mafkut asadi yammu warren Faransai biyatti senan lammilen Mali hundu miragaritan simataniturani. Har ammo as jirachu hink aban jechudan yammu morman argitu. Dugadu bachuf waggala mafi sana ol keset wanti Faransai ratirawatame yorasha ratirawatame. Nandink isisu.
Biyotan Afrika firuma biyotan unfati wali nkaban. Nisu dafi fedi agarsisa jiru jadu bagayoko nitidabaludan. White House yae United States fi Afrika isamarsala mafa lumabarakana kesati tasisu dafi karorfatejira. Gamtan Europa investimenti buura misoma hara dolara miliona ibbato kofi milioni torbata milama akka ojira olchu himera. Sochid abbata China isa Belt and Road Initiative jeduni dorgomudaf. China karadi nagdetini michu Afrika ishe guddora ajera gabasni gabastota VOA tini walintilufenya Russia TV Afrika ilanchise kopae. VOA.